diyaargarow iyo idaa linka guda jira masha Allah waa wal dhar gadadahay wal alaab gadadahay wal mobile gadadahay
iyo dunyada kale
ma ka shaldooyin la ma iidood shalay ya shalayeen iidul adha ay ma shalayeen iid kale oo yeena farxad iyo wada tashalayeen marka iiditan iida macnaha tii hor hata tan badanaa basaameen weyn ilaa
inta badan dhaqdhaqaaqa elektaroonikada mobile ee liga iid hadho tanoon gade mobilada tii iid kan gadaane
mobilada galaxy ga iyo iida linka shabada ay hadii liga iidmay waaya ayaalka iyo waalidinta has qobsaday in badanaa taleefan la gade gibro yar yar kureeyta dadka qaar hataa dad weyn ay isku iideysadaan taleefan qof ay la iid ka harakay ama la eraayaan walka dadduba soo giidan fayday ma sha Allah boqol fayday
ee ka dambeyntii maalmo ay la dhaafay ee maalintii tuman kun dib madlaha galay soo gashay
ma maalmo iid la han dhawaaday soo qiidan faylahay boqol waa inkastoo dadka dhan is diyaar gareeyeen iid inkastoo beesa badan magaalada ha galay oo langwilba ehelji garaabadiisa uu moqnaay beesaan diraaya lam bulay meelo kaga kaayay habiyaayo si isin iidaysan
rama raayn soo goorta faylay boqolkiiba kulli inkastoo aragta daruufo kale jiraan sidii la fadaayo oo iidigi maridayt furunki iyo tan walaaqo kasto sharruuni
ay iidun ee tikaasha meesha
ah tan ma ku shal jibintay furunki yaanu beelahay tay walgada maayeen tan hata aragta dadka walaaqo xilatal erlay ma sidii mariday oo iidoo linka saay walme ka gada ma hayaan alaale mila boqolkiiba boqol oo nigudde boqolkiiba boqol wal feeney wal halaacay ma jiraan
waa
waa taa gaasay walni usag may ina may gaaday baati tum idi kun fulaniyalka oo fashion ka soo dun ishan kun afar tan ishan kun sabaalada ka kaga khun todobaato ishan siyeetu si haladaas ka in batale
faylayeed yadan faylay
may gaaday
ragada ha
haye darke idi kale idi way keen
saaso maasha Allah ta faylay dariko baba gadaha maasha Allah
markii idi kale la hadhaafi idu may fargeen shalde
maasha Allah tan maasha Allah tan faylay
marka ila dayadan diyaar gartanayde
ha an diyaar garowni adeydan idahay maasha Allah
ganaas keen saaso
ha ha in shalso
ay aba ganaas saaso
bismillaahir rahmaan rahiim ganaas walaalo safaadiin sooda dharka aad iyo langaway ganaas safayle gunaas gunaas ingaan dareero hay
iidun iidikal ma fiisay
iidan iidikal taasi iidin tiyaayti tan maadaama in sheeba iidan rafaati dad tid barshay may boos ku tabriin dharki hore yaan yaala kiido dad kale walba lambas tabartiisa tay ya dharkan galo hay
suuqa ganaasiga maalmo ilaadaafi maalmo inta fayl
atayo fayl boqolkiiba boqolaa in faylayaa
iidan iyo iidi kale ee wali oo hataan uu shalduunyo male bulshada sida la dhigadahay tahay aan shadar iibsadahay tahay dhibaato kale ayaa taala male ee hagnaba gelinayda lan faylay wala boorbalan ay jiraan male
ayaa dhargaday
aan ha dhargaday dhariyaal ha tawaydiyahay marka waliyaal dharan weydiyahay yoga meeloon ka mashquulsanaa tawaydiyahay taa wal kale walaayeen dhimanaa wal bilaamad iyo wal magali yaal yar yar oo alaabti weydiyahay tan
iidi kale iyo iidun may eede fargeen isla
ma idii tan eedeeda la faraxsinay hadda tii horada dadaha martay markan tan hadda tartiib lan ka diyaar galo hay dadka si eedeeda lan gadaan
maasha Allah idii kulli maasha Allah dad badan aragayna maasha Allah wallahi tan maasha Allah tan tii orday fikriga tii ka fayl hay tii maasha Allah kulli safaylan idan hadii la ilaali kan
markii ii hata dargatay
yaa hamna maasha Allah arike yaa tan gadaan koba ordeeda yaa ta koba ii dar ii tan wiiti insha Allah
soog idii kala idun dadagaa eedan fayday
haye may gadaa
tata anata daraga daay
haye ganaasiga shan soo
ganaasiga ida dharshki idan shan soo daad may leeraa wal weyno saate ka soo doon male waan rifayli
haye idi kale iyo idun fargaseen dhahay
may fargaan dhahay idi kale idun idugeeda lan ka diyaar garow hay dadka erbay loona dibaan iska naagadan idan fayli
aniin saadi furun iyo may gadaa maamada gadaa
iyo markuu idan diyaar garowaa
yaa idan diyaar garowaa
ilaahay idan madu dargadashan daa
ku taa geeg sidoo bal saqalada qabna ilaahay graan saa soogno qoraana ilaahay graan laaga
inta ku tabti madar
maya ka tabay makay koydo
makay koydo idun idi kale meel shaldu tan idun aba heligi gaali walaa idin kale gooray
ayba tan aragay tan afal
soog inin ku bi maalmo idi madilaa guriga
geeg kale waa shal dareer idi alaab
haye maalmoon soo gasho qodraamaa
fayli eeda fayli
marka ganacsiga inta iidi kor iidu ay
fayli ganacsiga geek iida fayli haye
darka salan gagada haye
darka sodoy shangada safarti shangada ligada sabasriya ondowso tondowso daas haye
maalmo iidi kale iidu ma kashad
iidin taasa eedan faylay tay tan faylay tale haye
ha tan waliyabo ka daraas
ha tan walaabo ka daraas sidii iidi furuun dareerta
ne warta Soomaali sanan koy iid ma baragahay ana keenyu koy keenyu iid yar tusamaan maayna
magaalada maalmo me ku dareemay
magaalada maalmo adag soo bulshada zayd aan badati ana kumay booda eediyada lin faraxsanay inkastoo brisamo ki walaayna neen dhawaadeen eediyada faraxsanay
iid kale iid aan leeyahay soo dooday
iidu horta inkastoo meena zibjar iidi daraad zibjarna iidu zib kale meena ay hilib aan moqon walaan wax walba iyo excel duwinyana meena kastoo la taa bulshadana iyadan badan horta daraad saas ma hayn iidi daraad ana ma indiyar galo weeni oo markii yaa indiyar galo u jaray tukushay diyaar aga ma
badan